upo ko te kaumārua. Ka whakawahia a ihu i petani. Nā, e ono ngā rā i mua ake o te kapenga, ka haerea ihu ki petani. Kei reira nei a raharuhi i whakaarehia ake nei e ia i te hunga mate. Ā, ta kāna e rātau he hapa māna i reira. Ko māta te kaitaka, ko raharuhi tētahi o te hunga i noho tahi me ia. Nā, ka maua meri ki tētahi paune hinu kakara he tino nara, he mea utunui. Whakawahia ana e ia ngā waiwai o ihu, me te muru anō i ona waiwai ki ona makoe. Ki noa te whare i te kakara o te hinu. Nā, ka mea tētahi o ana ākunga, a hūrā i kariote, tēnei mea ake nei tuku āia. He aha tēnei hinu tē hokona ai ki ngā pene e toru rau, ka hoatu ai ki te hunga rawakore. I kōrerotia ai tēnei e ia, e hari te mea he whakaaro nōna ki te hunga rawakore. E rangi nō te mea he tāhai ia, i aia hoki te pūtea. Ko ia hoki hei mau i ngā mea i whaungia ki roto. Nā, ko te meatanga a ihu. Waiho rā u āna. I tohungia tēnei e ia mō te rā o tōku tanumanga. Kai a koutou hoki ngā rawakore i ngā wā katoa. Ko a hau ia, e kore noho tonu i a koutou. He whakangārahu ki a raharuhi. He tokomaha o ngā hūrai i mātau kei reira a ihu. Ā, haere mai ana, e hari te mea mō ihu anake, e rangi kia kite hoki i a raharuhi, i whakaarehia nei e ia i te hunga mate. O tī rā kua takoto te whakaaro o ngā tohunga nui, kia whakamate anō a raharuhi. Nāna hoki i tokomaha ai ngā hūrai i haere, i whakapono kia ihu. Te tomokanga manahau ki Hiruhārama. I te aonga ake, ka rongo te mano tini i haere nei ki te hākari, e haere ana ihu ki Hiruhārama. Ka maurātau ki ngā manga nīkau, haere ana ki te whakatau i āia me te karanga. O Hana, ka whakapaingia ia e haere mai nei i runga i te ingoa o te ariki, te kīngi o Iharaira. A, nō ka kitea ihu i tētahi kūao kaihe, ka noho ia i runga, ka pērā nō me te mea i tuhituhia. Kaua e mataku e te tamāhine a hiona. Nā, kei te haere mai tōu kīngi e noho ana i runga i te kūao kaihe. O tia, ki hai āna ākunga i mātau wawe ki ēnei mea. Engari, ka otia ihu te whakakorōria, kātahi rātau ka mahara kua tuhituhia ēnei mea mōna, kua mai ngā nō ēnei mea ki āia. I whakai anō te hunga i tōna taha i tāna karangatanga i a raharuhi, i roto i te urupa, i tāna whakaarahanga hoki i āia i te hunga mate. Nā konei hoki te mano i whakatau ā i āia, i rongo hoki rātau kua meinga tēnei merekara e ia. Nā, ka mea ngā parihi ki a rātau anō. Ka kite rānei koutou kā hore a koutou wāhi? Nā, kua riro te ao ki te whae i āia. Ka kimi ētahi kariki ki a ihu. Nā, he kariki ētahi o te hunga i haere ki te hākari ki te karakia. Ā, haere ana ēnei ki a piripi o petehaira o kariri, kōrero ana ki āia, me atu ana. E kara, e hehe ana mātau kia kite ia ihu. Haere ana a piripi ka kōrero kia anaru. Ka haere a anaru a piripi ka kōrero kia ihu. Ka kia ihu kia rāua ka mea. Kua taimai te haora e whakakorōria tia ai te tamā te tangata. He pono. He pono tāku e mea nei ki a koutou. Ki te kore tētahi patawiti e marere ki te oneone e pirau, ka takoto ko i ānake. Tēnā ki te pirau, he nui o na hua. Ki te aroha tētahi ki tōna ora, ka mate anō ia. Ki te kino tētahi ki te ora i tēnei ao, ka tūturu ki āia te ora ake ake. ki te mea tētahi kōia hei kaimahi māku, me aru ia i ahau. Ko te wāhi e noho ai ahau, ko reira anō tāku kaimahi. Ki te mahi tētahi i āku mahi, mā tōku matua ia e whakahōnore. Ka kōreroa ihu mo tōna matenga. Kua pauri tēnei tōku wairua, ā kia pēhe atu ahau. E pā, whakaorangia ahau i tēnei wā. O tīrā ko te mea tēnei i haere mai ai ahau ki tēnei wā. E pā, whakakorōria tia tō ingoa. Nā, ka puta he reo i te rangi. Kua whakakorōria tia e ahau, e whakakorōria tia anō. I te rongonga o ngā tāngata e tūana i reira, ka mea, he whatitiri, ko ētahi mea, kua kōrero tētahi anahera ki āia. Ka whakahoki ā ihu, ka mea, e ara tēnei reo i puta mai nei i te mea mōku, engari mō koutou. Ko aia nei te whakawā mō tēnei ao, ko aia nei makā ai te rangatira o tēnei ao ki waho. Ā, ki te whakairihia ke ahau ki runga ake i te whenua, māku ngā tāngata katoa e kukume ki ahau. I pēnei āia, hei whakātu i te mate e mate āia. Ka whakahokia e te mano ki āia. Kua rongo mātau ki tā te ture, e ora tonu ana a te karaiti. Hei aha tāu e mea me whakairi te tamā te tangata. Ko ai ko ia tēnei tamā te tangata? Anō rā ko ihu ki a rātou. He wāhi eti nei te maunga o te mārama i roto i a koutou. Haere rā i te mea e whai mārama ana koutou, kei rokohina koutou e te pouri. Ko ia hoki e haere ana i te pouri, e kore e kite i te wāhi e haere āia. I te mea kei a koutou te mārama, me whakapono ki te mārama, kia mai ngā e koutou he tamariki nā te mārama. Te whakapono kore o ngā tāngata. I kōrerotia e ihu e nei mea, ā haere ana, hunāna i āia kei kitea e rātou. Heoi, ahakoa i meatia e ia aua merekara maha ki tō rātou aroaro, ki hai rātou i whakapono ki āia. I rite ai te kōrero ai hāia purupiti tāna i meai. E te ariki, ko ai whakapono ki tā mātou kōrero. I whakakitea hoki ki a wai te ringa o te ariki. Ko ia hoki rātou te āhei ai te whakapono, kua mea nei hoki ai hāia. I whakamatapōtia e ia o rātou kanohi. I whakapakeketia o rātou ngākau. Kai kite o rātou kanohi. Kai mātou hoki o rātou ngākau. Kai tahuri rātou. Ā, ka whakaurangia e ahau. I kōrerotia e nei mea e ihāia i te wā i kite āia i tōna kororia, i puaki ai hoki tāna kupu mōna. He aha kuara, he toko maha anō ngā rangatira i whakapono ki āia. O tīrā, ki hai whakai ki āia, he whakaaro hoki ki ngā parihi, kai paia rātou ki waho o te whare karakia. Rawe ake hoki ki a rātou tā te tangata kororia i tā te atua. Whakawātanga ki ngā kupu a ihu. Nā, ka karanga ihu ka mea. Ki te whakapono tētahi ki ahau, e hara ahau i tānei whakapono mai ai, engari ko tōku kai tono mai. Ko ia e kite ana i ahau, e kite ana hoki i tōku kai tono mai. Ko a tai mai nei ahau, hei whakamārama mō te ao. Kai noho i te pauri tētahi a whakapono ana ki ahau. Nā, ki te rongo tētahi ki āku kupu, ki te kore hoki e piritia e ia, e kore ahau e whakahē i āia. Ki hai hoki ahau i haere mai ki te whakahē i te ao, engari ki te whakaora i te ao. Ko ia e whakakāhore ana ki ahau, e kore hoki e tango ki āku kupu, tēnā nō te whakahē mōna. Ko te kupu i kōrerotia e ahau, ko tēnā hei whakahē mōna ā te rā whakamutunga. Nō te mea, e hara i ahau ake āku kōrero, engari nā te matua i tonoa mai ai ahau, nāna i tuku mai te ture ki a hau, mo tāku e kōrero ai, mo tāku e ki ai. Ā, e mātau ana hau, he ora tonu tāna ture. Nā, ko āku e kōrero nei, rite tonu ki tā te matua i mea mai ai ki a hau tāku kōrero.